created with free version for non-commercial use.
Mama Live. Yeah. Mama
Kaluha
Live.
Nati.
Love and love and love.
Get on bus, it.
Love and love.
Yeah.
And love and love.
Hey, yo. Najua unanipenda mimi, unajijali, unajipenda, unafahamu napenda nini kama beka, natumaini kilio changu umesikia bila utata, sija kupata kama temba kiulaini. Moto nimewaka ila kwako nimezimika ile ghafla, maana uzuri wako umeniridhisha kimapenzi, uko very fine, unapenda safe bag and movie kama mpenzi wa bere 9, unafanya nikitoka na fana, wewe ni mke mwema kwa kuwa umetoka kwa Bwana. Na nomba msamaha unapofanya mistake, ndo maana kupa sana respect, unipi sana mistress. Na nichekesha nkikasilika, na nidekeza na farijika, yeah. Napendezo mamito, minishika na kueleza kwa wimbo.
Mina jua tu wewe, ndo unaeniliwaza mie, unasifaza mapenzo na jua, ndo maana napendezwa na, pendezwa na tu wewe. Dona eneleguaza mie, unasifaza mapenzu na jua, domana na pendezo na, pendezo na.
You're my baby mama, domana kwako huwa sina crazy drama. Mageton unajopanga budget, mageton mepapamba mafresh, domana mwamba na dance. Long time swazi na mimi, kama baisa, lili sam baki na mimi, wagwango maisha mana maisha. Kwa dwasi nipina siku danganye garaton na visa maki vya mjini. Na nipa lil love boy, ata wita na jona niacha lil life boy. Ukiwa nami, na enjoy, hata ukiwa mbari nami, na kwenzi na lili love show. Skiza west and east, south and north, sabari fike yes to me, it's my beautiful right.
Suko fresh ki cheese,
kiukweli kwa lako pens na sis, kama na
jua tu wewe.
Yes, I'm proud of you.
No na eneliwaza mie, unasifa za mapenzi unajua, ndo maana napendezwa na, pendezwa na
jua tu wewe.
Ndo unaeniliwaza mie, unasifa za mapenzi unajua, ndo maana napendezwa na, pendezwa na.
Jai mama la. Mama love.
Created with free version for non-commercial use.